Ichikope chalenga ikumilimo na chine konse konse. Paulo na Sairasi muchinkukuma. Paulo na Sairasi baumfuilelesa na ukuya kufilipai. Mumasidonia uko baile pale funda abantu palwa kwa Yesu. Mwishi nalia kwa Yesu, vale fumie mipashi ya vipa, mumu kashana. Ichichale ngelo kutila bantu bambi, bakalipe. Babu ulile Paulo na Sairasi, baba posa mchifungo. Ubushiku pakati, vale imbenyi mbosha kwa lesa, no kumulumbanya mchifungo. Palikala kene kashita, kwa ishile chinkukuma. Ifibi fyonse muchifungo fyalisu nkana ne minyololo kubafungwa yali kakwike wale sunga abafungwa atontonke nyo kuti bonse bali butuka ali umfwiri omwenso echa lengele no kuti afwayo kuyipaya elio Petro apundile ne shwiri kalamba no kuti wichena Wonse motuli, wale sunga bafungwa, abafumishe, elio abepuishe ukuti. Mweba ntubushe, kutina chitashani, pakuti mpusuke. Bamu asuike abati, sumina muli Yesu, iweno lupa lobe lonse, mukapusuka. Wale sunga ichifungo, na abafungwa. Nolupwa lwako basumine muli Yesu, icho chabaletele nsansa. Wale sunge chifungo, asungile bwino Paulo na Sairasi. Elio nomba, abale keleo kutila baleya, ilio bwachele. Baile, abakaele. Monshita isha afya, tufuile tuwa konka nyapo ukupepalesa. Nga chakuti tuasumi na mulilesa no kukonka ichebo chakwe, ni shirie na kuti tuamutumika konse uko tulie.